Perez. Drop it. Me no papa, King no.
Leta ukuni
ya nyota wala mwezi mwezake nimekamatwa.
Follow at DJ PEREZ 254, the international boy DJ Perez. DJ Perez on the ones and twos.
Yari, yari, yari.
Mi amor, te amo. Te quiero, te quiero. Yali, yo me amo. Ujazo a penzi kwa peru.
Mwenza conmigo lo chequele. Mwenza li na ugulia kwa nje puerere. Sema upenda cho, utakula chequele. Kinyama puro magia, amkuchumia tembele. Na bila uruma unanichuza.
You dey give me banana, your love is banana. Nacheza kwaito, okoro waito.
My baby, tuacheze shana. Tunashikana, shikana. Tunacheze shana. Che, 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 rumba. Che, zina toka, che, che. Tukigusana, gusana.
Unapendaga chocolate. Ma vanilla nila, tam tam fiti, ikichenga karocha mila. Penzi kwenye sauti watupai, kubali pambe moto kama mafuta kwa karai. Okay. Na uliva katoto ito to, leo mpaka koko iko ko. Geto ni kulamba mwiko ko, saka fadi kwa taniko ko. Koni koko mama tanyewa, ya leo kiboko, imeziti utamu.
Nikumeshe, she, she.
Asa kukwacha we, niende kwa mwengine. Teori sina, chisi tuacheze shana.
Tunashikana shikana, tunacheze shana. Che 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 rumba, che zina toka che che. Tukigusana gusana, na kakara zako kinkiri. Kikiri kakarale, yo nani malizaga.
Na kakara zako kinkiri, venyo na vyo kinkiri.
The international boy, DJ Perez.
This goes out to all the sexy ladies in the house.
Kabando ingia insta ama snapchat utaona. Mamiji weka vimoji vifilter. Visura vyao vimenona. anavojesha bedu wana sound makeup. Wezi pita bila kudabo tap. Nima uwa uwa wanavyoji snap. Wanatukomesha status WhatsApp. We masepe to sex. Hairini woya sex. Hamisa mobeto sex. Lulu diva sex. Mama cookie sex. Yoketi mwekelo sex. Elizabeth Michael sex. Yaki wapa sex. Sex. Sexy mama sex. Sex. Sexy mama sex. Sex. Sexy mama sex. Sex. Sexy mama sex.
Kuna wanaofaa mawiki. Na wanonyoa viduku duku. Kinamba lulu na gigi. Kuindalini na zuchu zuchu. Iyo miendo kitembea. Kama wanakanyaga tope. Fiuno vimewalegea. Kama wanapiga yope. Tana Shadona sex. Vera Sidika sex. Sanji Waldi sex. Najala Masanja sex. Zari Debosi sex. Yuma Lokone. Okay, let's go.
Sex, sex, sexy mama, sex, sex, sexy mama, sex, sex, sexy mama, sex, sex, sexy mama, sex.
Lina Sanga,
sex.
Nancy Sumari,
sex.
Flaviana Matata,
sex.
Miriam Modemba,
sex.
Esma Dangote,
sex.
Shilole Shishi,
sex.
Tunda Cappuccino,
sex.
Desi chocolate,
sex.
Mashalafu,
sex.
Kana maposi,
sex.
Nashida wanjala,
sex.
Ida masham, sham,
sex.
Kejunsi,
sex.
Helen Kasimoto,
sex.
Vimari
Orestra,
she call me on the phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua na pika gavu too special. Special for you too. Mewe unanizi maga michechetu. Tuliza akiri metu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama is ya. Two time. I put up my money. You
Nitaga nigo bebe ube mbechu. Kaju,
you know I like it.
Nitaga tuendeshe utembika. Migu,
you know I like it. Nitaga niko bebe ubembeju. Baju, you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
To download my mixes, log on to www.djperez.co.ke.
Simama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet mambucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niko bebe ubembeju. Kaju,
you know I like it.
Nitaka tuendeshe utembika. Migu,
you know I like it. Nitaka niko bebe ubembeju. Baju,
you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
They call me King Kiba, Baba Kian Totola Mama. Call me Kibaka, they call me Kiko. Call me
Paris.
Call me King Kiba, Baba Kian Totola Mama. Call me Kiba. Call me Kibaka, they call me King Kiba, Baba Kian Totola Mama Kiba. Jamina Shiba, Reshko Kuiga, and I'm alright.
niko kwa mchoto wa kariyako. Chezi na dada zangu na cheza na dadako. Mixa mkongoto, wonga uzasiso, mindyo bisho. Igi ana kustopu mwone, uchuru ziki hata tone. Mina fanya wimbo, wona fanya skendo, wone kane. Marekani shatimba, ulaya yote shatimba. Tenona tukana, unakujo na jigamba. Unajona mjanja, unatamba sana. Midioka, yeah. Midioka, speedy midioka, oh. Midioka, yeah. Oh, midioka, midioka. Midioka, yeah. Midioka, oh, oh. Midioka, oh. Midioka, yeah. Chini bigo, unataka king na mafundo. Mindo papa, kingdo, kingdo, yeah. Tena mnajisho, uyu komando. Seji mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washungu no, washungu no. No, 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 yeah. My people, no, no. Come stars, eh. Yup. Biddy bum, biddy bum, oh na 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 na, oh na, yeah, yo. I've been in the game for 18 years, and I'm still around, I'm still on top. Got him sugar. Shatimba, ulaya yote shatimba. Tena unatukana, unakuja, unajigamba. Unajiona mjanja, unatamba sana. Midioka, yeah. Midioka, speedy midioka, oh. Midioka, yeah, oh, midioka.
Mwenyewe anaona sawa, yula mwambia mimi ananiumiza sana. Nizaidi ya kupagawa, sponi ugotu.
Call me DJ Perez.
Najue bado nipo, ila hali yangu hoi hae, sina mabadiliko. Machozi mafuriko, fundi wa jiko langu kayaacha mawe, paka karamba mwiko. Toka alivyo niacha,
sina nyota wala mwezi.
Mwezake nimekamatwa
na homa ya mapenzi.
Toka alivyo niacha,
sina nyota wala mwezi.
Mwezake nimekamatwa
na homa ya mapenzi.
Mwili wote peteka, sina fadhali, mawazo ya mipesa. Mafu na bodeka, beka misumali na nalofika. Mwili wote peteka, mafuna modeta, nika misumari na zatofika.
Bado ndondondondo chururu, kijaza kijai kibaba. Na misongo songo msururu, sita ikaisaba. Mimi kitoro ndo ya kunguru, mbawa zangwa zimu kimsada. Makombe shoga jawa kasusuru, wenda kasa ulaga. Kitandani mito ipo miwiri, ubavu wewe ubavu mimi. Pakata niko mepua shubiri, nalikwepa nalana chini. Nimefuta picha tulizo piga chumbani. Ulagado zani suta, suta zimeba kikichwani. Silali na stuka, stuka unanitakizani. Chozi laloesha shuka, na sina wakunifuta nani.
Toka hivyo niacha, nyota wala mwezi. Mwezake nimekamatwa,
na
mwema mwezi.
Perez.
Sometimes what you dream can be receiving. Na uwezi kuvuna usichokipanda, thanks God for giving. Yetu sikuwa na umeme wala kepo, inzi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki leko,
kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa, so ishi nao kwa tahadhari. My sister, squeeze shape wana nunua. My sister, squeeze shape wana nunua. Uwe pambano kwa tesalari. My sister, squeeze shape wana nunua. Pambano kwa kwa telari. Kila usisa, usisa hau. Sama uwa uwa, so ukikosa hata usijali. My sister, squeeze shape wana nunua. Pambano kwa tesalari. Usisahau pesa maua, so ukikosa hata usijali. Walo kwa wanangu wa kita, nye ndo mnanunua CP. Tulo kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze EP. Wilo kwa master na lita, mlinifanya asira ziziki. Olo jia ngumu nilizopita, mkanipa na jina, mkasema niitwe Yeshi, kule boy Yeshi.
Na siku hizi wananita tembo
Yeshi.
Kama una
tigo
za kirembo ni jeshi. Kundi boy jeshi. Yani wanangu wananita tembo. No 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 no. Kama una tigo za kirembo ni jeshi. Kwa wanangu wakita, nye ndo mnanunua CD. Ulo kwa wanaki wa Insta, nafanya niongeze CD.
Ninaamini Mungu yupo tena, naongea naye japo sisi sauti yake. Nikianguka nitainuka tena, so usishangae waitembo anaso peke yake. Kuja ino unapokiokota ndo kati ya kutunza, ili kesho kisijepotea. Na unaposota ndo kati ya kujifunza, ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana, ila mwenzenu nimekuwa na subra. Hey, cheki madiri yanavyobungana, cause nyota yangu ni ribla. Ona siwao ndio walotumwa kunitukana, vichwa vyao viko kibla. Tena siku hizi hata simbi sana, acha washindane na Ibra. Ase walo kwa wanangu wa kita, nye ndo mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze EP. Wilo kwa master na lita, mlinifanya asira ziziki. Olo jia ngumu nilizopita, mkanipa na jina, mkasema niitwe Kunde boy Yeshi.
Na siku hizi wananita tembo
Yeshi.
Yani kama una tigo za kirembo ni
jeshi. Kunde boy jeshi.
Yani wanangu wananita tembo
jeshi. Hata we ni jeshi.
Yani kama una tigo za kirembo.
The international boy, DJ Perez.
Chocolate kalamaji, hata siyele, kanipata pata, kwani kanipataji. Ameni wezu wezu, nimi nata nata, kwa jinsi na kupenda na nashindo kukukata. Ndo ujinga uo, umeni wezu wezu, umeni pali wata, ndo nini ro. Kini paka pensi pasibia zimbatata, ndo chipsi zo. Na vinyama nyama, pili pili washu, ndo tamu ivo. Baby, I like it. Do me, do me, do me. Do me, do me, do me. Nanda kibiriti ni washa moto, baba leta ukuni. Do me, do me, do me. Do me, do me, do me. Do me, nanda kibiriti ni washa moto, baba leta ukuni.
Nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi, na kila nikikutazama nafani fikiri ya rusa. Nafikiri kusushela, nafikiri kususuti, sifikiri kutumia kinga ta wasemo na virusi. Viuno vingi kama Christian Bella, peace ya msela, African Princess Nandela. Tawalika na mpunga waje kula mchele, so natoa siri za nyuma tapa siti za mbele.
Mapiga moyo mama yana kwenda mbio, nisamehe kama napo kwenda sio. Mapiga moyo mama yana kwenda mbio, nisamehe kama napo kwenda sio.
Zile kata kata ukapinda mgongo. Wipu sema tango kawa changanya wabongo. Vile skupa kim Kenya wala skupa kim Kongo. Labla rushe matofali mana chazuri ya madongo.
Dunia, dumi dumi dumi. Dumi dumi dumi. Nanda kibiriti ni washa moto. Baba leta ukuli.
On the ones and two.
Just a minute ago, I was thinking about you, Leo. I was thinking about you, Leo. I was thinking about you, Leo, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. How I think it's a hotel. No, no. Imagine your smile. Lolina Nifana. Lolina Nifana. Se camo yo y más me ayuda no lina ni faña no lina ni faña lo cuapo yo yo de mucho mucho pori wapoteze ni kupesu kare jino mle kachumba kachore jino geze eh baba baba ino gire. Nobody loves me like you do love you like I do like you do love me.
Nobody got nothing like you do.
Oh no,
love you like I do.
Oh no,
love
no,
me like
yeah.
You do. Yeah. Nobody be love you like I do. Anything I do for you. Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. Like I said, yeah. Nataka kuwa na wewe. And I can't get enough of you, so come and stay with me, baby, baby, yeah.
Physically, mentally, I got you your way. Spiritually, critically, what make we day? Me, I get the sugar from my top of my head. This is original and I swear no be fake or
my baby. Baby.
My baby.
Oh, baby.
Oh, baby, yeah.
My baby.
My baby, yeah.
Yeah, 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 yeah. Nobody loves me like you, like you do.
International boy, DJ Perez.
Napenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya. hakagui. Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa mana ye.
DJ Perez on the ones and twos.
Oh,
the international boy, DJ Perez.
Konde boy,
Rusu, chuku chuku ni soso mole, mina ninginia, kumarati ni popowe.
On the beat,
Kiruchu, nipete na baba niwe, mina kuzimia, sizinguwe unisumbuwe. Tuna boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkongoti. Mimu zako imesha nkolea my baby boy. Ukenda zako minta nyongonyea. Mimu zako imesha nkolea my baby boy. Ukienda zako minta nyongonyea.
Acheliza
baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achati waliza
baby manaraha ya kuingiza ujue inapotokea.
Acheliza
baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achati waliza
baby mama unafanya tembo kutuwa nadindisha mkonga wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha kitonga
penye dhiki na shuruba pekia kono ulini kumbata
pikipiki upande
uba popote lipo kanifuata
ni bado wananita mzugaji sikizi hata yako mahitaji sina biashara mtaji ulisema mola ndo mpaji.
Bana nipande tumwage mbolea baby.
Ukitaka tena tutaendelea.
Shamba mwaga maji ni mwage mbolea my baby.
Ukitaka tena tutaendelea.
Acheliza
baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Acheliza
manaraha ya kuingiza ujue inapotokea. Unapenda vya giza giza kama ujanizowea. Why nilikuuliza bora ningejitengea onana.
Oy boy boy oy boy boy yeah yeah yeah. Oy boy boy the African princess.
Napenda giza giza kama ujanizowea.
Wanaraha
ya kuingiza
ujanizowea.
I'm up in my feelings, baby I can never let you go. Umenichemsha ubongo, baby nimekubali. Just like a sweet melody, you're magical but you don't know. Umenichemsha ubongo, baby nimekubali. Baby nimekubali, yeah. Ndaga kubye simanyi, the way you shake your body. Show me your busy body. I wanna choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo. Me gonna choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo. I wanna choo-choo-choo-choo-choo. I choo-choo-choo-choo. Me gonna choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo. The way you roll your body like a dice. My feelings, baby, I can never let you go.
umenichemsha ubongo baby nimekubali. Just like a sweet melody, you're magical but you don't know. Umenichemsha ubongo baby nimekubali. Baby nimekubali, yeah. Ay, daga kubia simanyi. The way you shake your body, show me your busy body.
Sigira mbara pam pam pam, dona na chibu de. Atuna penda koni, kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikuchumu ndomoni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Oh, you must see chocolate poster. So Luna contemplates on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. For your king put a crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like rhythm now.
Asa show me a kid from a kumpa mama. And put your tama, kama inazama. Niko pigi ya chenga kwa dana dana. Tuwa funge kele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila meniba mama. Tuwa funge kele. Bana wanao. If I leave me solo, or disappoint me with this basic hole, you make my mind go loco loco. Utawapa misemo wa loco loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntuhiye simba. Oh, ntuhiye simba. Oh, ntuhiye simba. Zile chenga vidanga dana, vicheche nchunie simba. Oh, nchunie simba. Oh, nchunie. Asa baby mwisho mile kitu amekupa mama. Embucho tama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila meniba mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Bini komeshe kati 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 kati
kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati
kati kati kati kati kati kati kati kati.
Ja 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 ja
Hata kama nikiwa nguvu sina, kupe kila kitu baby. Uchana kwa siku baby. Tufanye mavitu baby, mavitu. Kupe kila kitu baby. Uchana kwa siku baby. Tufanye mavitu baby. Vitu baby.
Sata kislong na po wine. Jeje, yo put jeje. jaja, your pretty jaja.
No, no, no,
jaja, your pretty jaja.
No, no,
jaja, your pretty jaja, baby. Jaja, your pretty jaja. Jaja, your pretty jaja. Jaja, your pretty jaja.
I hope you know say this you quick say where you got it for back in they make me the quick baby quick ah come to pack your essay nesse zamenda ni na rungu kumre di kipepepe kipepepe oh la 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 your body fine no when you want you blow my mind. I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh, la, la, la.
Kissing in the rain, pour from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupe kila kitu,
baby.
Uchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Uchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu. Baby, vitro, baby.
So take this long up a wine.
Jaja, yo pretty jaja. Jaja, yo pretty jaja.
No, no, no.
Jaja, yo pretty jaja.
No, no.
Jaja, yo pretty jaja, baby. Jaja, yo pretty jaja. Jaja, yo pretty jaja. Jaja, yo pretty jaja. Jaja, yo pretty jaja, baby.
Masta buti, venga toy, yo tiro mal.
Pepepepepepe pepepe. Yo yo yo, what up, what up? They call me Masauti, Kenya Prime, it's La Vida Loca. And I'm chilling out with the international boy, DJ Perez. DJ Perez, the baddest DJ, I'll see you.
The international boy, DJ Perez.
So siri nimeshoboka, nataka nibaki nawe. Na isi nimetamani, nikupe vya kukupaga wisha.
Nanisha kuna Nyemelea, I'm not your ordinary girl. Chunga,
sangu isia, umezi koroga. Na macho haya nada pazia, tanasha umeniroga. We dada,
masauti no rush. You can look baby but you can't touch. Nasikupi, yani mpaka ni kwelewe.
So kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ukini nyima upendo. Nitachanga nikiwa, oh no 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 no. Mina kupenda kikweli, oh no 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 no. Miso wale matapeli, oh no 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 no. Ukini achanga peli, oh no 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 no. Penda kweni nilo sema na maanisha.
And I say what you say, make up with me. Kwa wakanda unanitisha.
Siwezi kukutenda wala kukeje nijenja wote kwangu menisha.
I know you've been trying, but boy don't you lie to me.
Nisito kudanganya.
Masauti, don't rush. You can look baby but you can't touch. Nasikupi, yani mpaka nikwelewe.
So kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, usini nyime upendo. Niamini
Miguna Shafika, Yinaganyo Yanita, baby. Shauru taki kabisa, etu nache na visa, yafira minamusa, baby. vingi. Ikilala na utakama na niita, nafumba macho na vuta shuka, naona na pumbazika. Unishika kwa ndipo hapo nafarijika. Mambo yako mahaba yako no mana na tondo mboka we. Wana 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 pale tulipo kutana, mikono tukapeana, macho ya katiza mana. Wana 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 pale tulipo kutana, na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
Log on to www.djparis.co.ke.
Nzi kidona ni ufio hengo alisema marathi, yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi ameni banusura jeuri sina tena wendo kuganzi, meni maliza hasira siku mewe kisema. Nidekeze nilewaze, washushuke wanyamaze, nikinunga nibembeleze, usini pepe nipulize. Watu ume washituke, roza uzi waune, nini pike ule chote, unenepe upendeze.
Wana 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 pale tulipo kutana, mikono tukapeana, macho ya katiza mana. Wana 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 pale tulipo kutana,
the international boy, DJ Perez.
Ukitaka uniweze, nibebe wewe. Ukipenda unibimbe, nikubatie. Hata watu watuone, wakahadithie. Nitambulishe nirige, niwafie. Ukitaka uniwe, nibebe. Ukipenda unibimbe, nikubatie. Hata laiza
the international boy, DJ Perez.
Nangia chotara, manga manga, asili ya Kizanzibar.
Call me DJ Perez.
Chocolate color, mix and tanga tanga, unangara ngari ngari. Gozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia. Ukitembea koko, upo nyuma baikoko, mziko siwa buku jero. Soto jola boko boko, laini nyanya ya kopo, yani munyero munyero. Achana na kinagi, awana lolote. Watasusha na wajiki jiki, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, chifa madangote. Ufae shela wiki, tapata kwa ristote. Habibi,
habibi,
nuru la aini kipenda rom.
Habibi,
nyonga mkali aini.
Habibi,
nuru la aini kipenda rom.
Habibi,
nyonga mkali aini. Mahaba yawe furchani, tukomeshe fisadi viweme. Nikande kande masaji, wabaki kupiga vijeme. Waka eriki magati, ongesa na peremene.
Mchunge shetwani, mama tuende pole pole. Kuna esmakani, akina juma lokole. Wasikupane kichwani, wakazua mambo chochole. Iwe haipo mtani, kista michambo wanichole.
Achana na kinagi, awana lolote. Watazusha na jiki jiki, pensi watie tope.
nikupeleke kwa bibi Tifa Madangote, ufae shela wiki tapata kwa Aristote. Habibi,
habibi,
noro laini kipendaro,
habibi,
nyonga mkali haini, uo,
habibi,
noro laini kipendaro,
habibi,
nyonga mkali haini.
Habibi Lozi, kipenzi changu changama.
Call me DJ Perez.
Nina wewe, hadi milele. Komesha wachokozi, wabaki kututazama. Tuwatoe, jasho la nywele. Nimesikia habari, eti kuna mtu twamkera. Oh, mbona akae tayari? Bado movie hili trela. Na usiku ni kumate. Oh my baby boo, bagete ningate ngate. You know I love you. Nikizidi ugomvi unichape. Sina farungu, kwenye joto ni pepe. Mwandani wangu, penzi letu kwa ofaya.
Nitawachoma sana.
Ada, kinachotaka sanafsi upasi sabuni. Kwangu siwe na wasi, nishaacha uhuni. Ada, kama moyo jiko basi, wendo wangu kuni. Mapenzi soka, nipe pasi, utie nyavuni. Sena wasikutisye kwa jumbe zao sakata. Mindo kama tiku, hapa jimbo umepata. Mahuwa nitashiti, na baby unayajua. Siwezi fanya ya shishi, uchebe kukubutua. Wambie na ipilisi, kutu wanajisumbua. Ufupa kashindo fisi, waupaka utawaua. Doto, doto,
mimi ukuta dodo na mjani waki.
Nimeokota dodo,
nitaemjera nishauri zake.
Simba nimelipata dodo,
nimeokota dodo na mjani wake.
Omi mwezenu dodo,
nitaemjera nishauri zake.
Na nitawachoma
sana.
Asa baby nicheze shengondo.
Ngondo, ngondo igwango.
Atulicheze ngondo.
Ngondo, ngondo igwango.
Hey, timwili, timwili, tutimwilike.
Ngondo, ngondo igwango.
Oh, baka kupamba zuke. Hey, I ngondo.
Are you nice?
DJ Perez on the ones and twos.
Ana shepu buffalo, mwendo kama kanyagi chini, hakanyagi chini. Jonjo kangaro, kafungash, dabo kibini, dabo kibini. Anagula bia,
tende,
kifuani dodo,
tende.
Kipotabo daina nyange, akitembea,
neme neme.
Yani kama
mzembe,
mambo yote pambe. Yeah, okot, usiogope okot. Yeah, okot,
inama inama.
Nizame topeni, nisafishe dimbwimbwi. Toto prakata,
kiuno shanga cheni
kesho ndo mwe mwe mwe
cheza ni kuonge feros
feros
shaku shaku shogoros
shogoros
Uganda Maria Rosa
Rosa
Lagos dancing makos
dancing makos
eh oh god usiogope oh god eh oh god
inama inama
kama kambale leo ni vani boy yupo na mtoto atandale
the international boy DJ Perez
amaboko
amaboko
amagulu
amagulu
amaboko
amaboko
amagulu
Watoto wa bibi wanacheza kote mpaka kwenye matope wanavua wiki kama wamegombana na ebito fanya kama na dukua
twende sasa
unanengua
twende sasa
pika na pakua
twende sasa
chukua
twende sasa
sema bo bo bo
unakesha popo
leta
kwa chupa kwa chupa na moshi tulewe.
Tunakesha popo.
Nasema popo popo.
Tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe.
Tunakesha popo.
Ana sasambua.
Kaleo.
Ana kipino.
Kaleo.
Ana jichetua.
Kaleo.
Ayayayaya.
Kaleo.
We. Amaboko.
Hey, amaboko.
Hey. Amagulu.
Hey, amagulu. Hey.
Amaboko.
Hey, amaboko.
Hey. Amagulu.
Hey, amagulu.
Asa baby show, show nyesha lichokupa mama. Baby go, go, mesha usijali lawama. Kanasipi titi, kwendofo chichi chichi. Katoto kuchi kuchi, kwenye kuchi kichiki. Tenye nyomi kichichi. Manyoni kigigi, twende paka moni kipiti. Things a meshi moni kimbiji. Katotoka na papara, kupigwa nyembe kipara. Mvuta kama sigara. Nasema popo popo.
Tunakesha popo.
Tembeza cha ukucha na monde tulewe.
Tunakesha popo.
Panangu popo popo.
Tunakesha popo.
Kama kigo mafuta silali mwenyewe.
Tunakesha popo.
Ayayay.
Kimempan,
oh kidaluso.
Kimempan,
kaisha leo.
Kimempan,
somba kama fuso.
Kimempan,
umo.
Amaboko.
Hey, amaboko.
Hey, amagulu.
Hey, amagulu.
Amaboko.
Hey, amaboko.
Hey, amagulu.
Hey, amagulu.
Abasi.
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni vani boy, yuko na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni vani boy, yuko na mtoto atandale.
Sachezesha kilasi,
kilasi.
Akilaso, akilaso,
kilaso.
Sazungusha kilaso,
kilaso.
Kilaso, kilaso,
kilaso.
Aga, kauna kibano kwa kwa pa.
Kilaso.
Kilete kwa kapa.
Kilaso.
Mama unarusha na taka.
Kilaso.
Swa takta.
Kilaso.
Follow at DJ PEREZ254.